kwa mapenzi. Na wakumbuka wakina fulani, waliokuwa wangu vipenzi, vilizuka vingi visirani.
Na ugomvi wazi wazi,
kwa upendo kunitani,
kwenye dhiki na simanzi.
Wale wenye nyingi longo longo, kuniweka kwenye milolongo. Sikudhani kama mapenzi ni uongo, na we usije kuwa kama wao, ukajazua migogoro.
His Excellency Honorable Joho, we love you.